atanyagaliza kuba nawe okutuba obukiika kyenvu densala otubadduke tugobere muttale wala olwabe nnugu gye ndi yera gy'oli bubaddugalire mbadde nteesa wentiddagi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababundeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesesa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja b'abandi sobola na kuddo omwami we yamukyusa mbadde nteesa wentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesesa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kubba basajja b'abandi naye naawe tubeereko siriyasi tuyiwa amatiriyo batandika omusinja olungume manyi nti lwe tulifiira babbi abalingiza omuntu wange n'ab'olwo ntereddemu omukwano olunga nkwesiga masima ga maga bubalimbatidde tunaabanga tweraga omukwano ebbanga lyonna mbadde nteesa wentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababundeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesesa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja b'abandi
Yeah.